Tēnā tātou katoa e te iwi, ngā mihi ki a koutou, kua hono mai ki tēnei whakaaturanga o Whitiwhiti mā runga I te ipurangi o te Hiku Media. Welcome everyone, ngā mihi o te pō ki a koutou. This evening on Whitiwhiti, I'm joined by some of our whanaunga, two of our whanaunga, as well as our pipi mokopuna, no te kāinga nei, no te tai tokerau. There's so much happening e te whānau at the moment, and I'm really excited to have our guests Hine Wai and Te Pua Heiri with us, just to give us an update on some of the movements around the delivery of te reo Māori in a wānanga form using modern day technology, but also making things absolutely accessible. So ngā mihi ki a kōrua, thank you again for joining us here. It's a live podcast, so kia ora. Firstly, Hine Wai, just introduce yourself. Thank you. Tell us where you're from. I think we know with a name like Pōmari, but kia koe te wā.
Hard to guess, eh, with a name like Pōmari. Oh, tēnā koe, Hine. O tira, tēnā koutou. Oh, e te hoa, e te kua heiri.
Kia ora, mai.
Ki mai nā, taku ingoa ko Hine Wai Pōmari. No roto o te hokianga, no ngā raurau Pangaru me Whirinaki. He tā hoki tōku no roto o mā tātua, kei tauranga mōne, pāpakanoranga taua, takamama he tarara. Kia ora, tēnā koe.
Kia ora. Pēhe te ingo tō tātou pēpi, te maiti.
Koe tō ingoa. Ko tūtirangi atohia tēnei, tūtirangi
atohia.
Tūtirangi atohia.
Kia ora, kia ora, hanga I nā nei, mō iu a hau ki aia, kia ora. Ngā mahi. Kei a koe te wā e hoa?
Tēnā koe, ai. Tēnā koe, he ne o te kaitau katoa, ko whai wāhi mai ki tēnei pāhotanga, ko te pua heiri taku ingoa, ko taku whaia no hukianga, ko na hapu, ko te māhurehure, te roroa, Ngāti Korokoro. Haina whakawhiti atu ki te marangai, ko taku pāpa tēra no Ngāti Kuta Patukeha, Ngāti Wai. Ahai pānga ōku ki te raroa. A kohau tēnā kohau e whakapāho atu ana atu I te pokapū o te awamutu. No reira ka whakatau aki te e konei, mai whare pohunga ki te rerenga wairoa. Tēnā kohau tei.
Rawe.
Ngā puhe kreme whenua nā ne.
Ka pai kaurua. No reira, Hine Wai, ahia mahanga neki neke hanga ko pāngia I a tātou katoa I tēnei wā o te au huri huri. Me pēhe te kaha o tātou kia kōrero I te reo Māori tuturu o te kāinga. Mohi ana hau, ko tērā te tino hia o te hunga e rapu tonu ana te tō tātou reo. Engari, he mahi māma te tuku, te rere, te reo rangatira o tātou?
Oh, kai te rā pātai. He nui ngā āhuranga kua Pākehā tātou I nei tau e rua kua hori, nā ko te mate kōwhiori tērā. I mau tātou katoa ki tērā kupinga, te hunga whakahari kaupapa, I mau ki tērā kupinga whakararu kaupapa, whakararu iwi, whakamāwiwi tangata. Mohana tātou katoa ki te hōhā o tērā mate. Ko tētahi o ngā mea pai I roto iwi nei tau, ahatia te raru o wera, o ahatia ngā raruraru I pāmai tā te tanga mai o tērā ngāngara, I kona tonu te hiahia o te iwi ki te ako I te reo. Nā ka ruku ki ngā kaupapa pene me taringa, te kaupapa o te tunganira, ngā kaupapa I te upurangi, ngā kaupapa o ngā hopunga oro hopunga reo, nā me te hunga whakahari kaupapa, mate ki te whakaaro auaha mo te tuku I ngā kaupapa. Ngā wāmua ko te kura reo nahenahi pia te ara ki te whakaako, Nā kura pō me wera mea, engari nā te tāinga mai o te ngangarara, kua tūwhiranga kanohi ki ngā momo ara e tāe ana te whakaako I te reo. So, he pai, pai tira ki au, te whakaaro auaha ki te tuku kaupapa, nā ki te ana tātai ko te taumata, kua titiro ki tētahi ara ki te whakaako ma te epurangi, me te pai o tērā, kia tūwhira te tatau, kia tūwhira te kuaha ki te katoa. Yeah, nā reira, yeah, challenges, but also lots of opportunities for being innovative in that space, I think. And we, when you look across a lot of the karereo and a lot of the kaupapa that teach reo, even the classes at Te Wānanga o Aotearoa, you know, traditionally we all sort of just relied on teaching in person because that's our preference as Māori. You know, we like to do things and feel the wairua as we do it. But people got really innovative and started doing really creative things online. And I loved it, actually. I loved that we could still do that from the safety of our kāinga. And, yeah, I don't think there was any lack of appetite to get into those kaupapa and to want to learn, which was me. Yeah.
Kia ora. Kia ora. And I know the reo wānanga in Whirinaki and Hokianga are really popular. So interesting to see that we're casting our net wide in terms of being able to deliver what our whānau and our hapū are seeking, are really needing at this time. Nō reira, kia koe e hoa te puaheiri, o mahi whakapāho atu i ngā take o tātou marunga i te ipurangi. He kōrero anō tau mō te hunga, kia mōhio kaue whakamā, kia pā atu, kia whakakaha i a tātou anō, mā ngā tapu-tapu haupea, kia tutuki ngā wawate hia nei, kia kōrero te reo Māori.
Ah, tika tai, tuahine, ko te nungu aku whakaro e taunaki ana i ngā kōrero, ko kōrero te hene wai hoino, titura ana ki te haerengo o te wā, kamatu e kauke aku mahara ki o tātou tupuna, he momo no te Māori ki te huri ki ngā taonga, ngā tapu tapu aharaini, ngā hangarau, kia pai ai te oranga o te iwi, ko mena he mea he ngaki whenua, he aharaini, ana pēnā no ki tō tātou oke, tō tātou ngana, kia ako tonu te reo, kia rere tonu te reo, kia tuku rānei he āhenga mō ngā whanaunga katoa, ne, ko, nā te mea, ko te kungata tauranga, ai, mea nā te tau, te tauranga i nai nei, wara te kau mā rima pai heneti o tātou whanaunga e noho ana kei waho atu i tō tātou wharetapu. Nō reira, koina e koia pē tēnei, koia tēnei tētahi ara mō te hunga kei waho atu i te whare. Tāna, he mea tuitui anō, kia tātou o tātou ki te hunga o te e noho ana i te kāinga, e tautau tonu ana i ngā kāpura puta no i ngā marae o te hau kāinga. Nō reira, koina pē te, koia te pai o te hangarau. Engari, e kore e tae te hangarau, te rongo a kiko te whakatutuki, ne? Nō reira, he wā tōna me hoki, me noho ki roto i te wāhi kotahi, kia rangona ai te reo, kia rangona ai nō kinei te haunga o te whanaunga, te kakara raini. Nō reira, he whakatūpato tanga kia tātou katoa, kia kaua tātou e noho nōnei ki te hangarau. Whakamahia te hangarau hei painga mō tātou katoa, engari ko te whainga matau kia tātou kia noho kiritata ni.
Ai, tika. Nō reira, anyway, ko kōrero ke koe mō te take o te hiahia o te whānau. Hoi anō, ko tētahi kaupapa anō, mā e nei momo wānanga marunga ipurangi, e patu nei i te noho moke ne. Nō reira, aha kua hori e tai te tai a tīnana atu ki te marae. Ka hui anō tātou i roto i te tika me te pono. Nō reira, hene wai, as our spaces are evolving and we're claiming our rightful place in the digital world and we're our kōrero is out there for our whānau to access, how is tikanga looking? How do we maintain and determine our tikanga? Are we maintaining it? Are we evolving it? Are we even talking about these new perhaps rules around the digital space and accessing and sharing of this knowledge? How do we uphold our tikanga in these particular spaces?
Pātai tino pai tērā. A he wānanga nui tērā. Mea e kōrero pōnana he wānanga nui tērā. Haraho kia i te reiti mea he tohunga hau mo te taha tikanga. Engari, ko ngā kupu pia ka puta iau, nā mea e mōhio nei au. Yeah, that's an awesome pātai. Kua kite ahau i enei wiki tata nei, me matāra te tangata, i aia e ruku atu ana ki te whaunu, i aia e toro atu ana ki ngā āhenga katoa te ao hangarau, tā te mea, kei kona hoki wetahi niho, wetahi mea, me tūpato tata, me matara. Nā iau e noha nei te tepu te rā tu rā, ka titiro ki taku whānau, kai ana hau, nā, titiro ana ki taku whānau. Ka tūpono atu au ki etahi kōrero mo tētahi hinganga, mo tētahi mate. Nā kakara, ooh, me tūpato a hau, me whakaarope a hau ki a hau anō, me mutu tēnei mahi te ata titiro ki te whānau ki te waia iau e kai ana iau e rānei noha nei ki te kihini. No reira, hara I te mea mō ngā kaupapa reo anahe, engari mō te ao hangarau katoa. And that's a big one, anga.
Yeah.
But if specifically we're talking about te pupuri ki ngā tikanga and how tikanga is evolving anyway, but pupuri ki ngā tikanga mō te ao whakahaere kaupapa reo Māori, there are a few things that are probably universal as well, and te puaheri probably got a few other whakaro, but one thing that cropped up that wasn't really a tikanga question, but probably was a little wānanga that we had with Whai Moe Mata Len Bristow on Nawai Tika, which is another reo kaupapa that's cool, is that, you know, kaha tātou ki te zui, ki te hui mā te Zoom, me te pai o tērā, engari wetahi taima e tini rau atu ngā hui, zui, mā ka hiehe ki te tō mai te tikanga, me te pai o tērā, engari wetahi taima, you know, ka ono hui I tērā, tahi ka tukau mārua ngā karakia, tātou me karakia te mata, karakia mutunga, o I a hui, tai ana ki te mutunga tērā, mea mai a mata len, oh, ko hōhake te atua ki a tātou.
Ai!
Ka mate rai nei ngā karakia katoa tērā.
Ai, tērā tapu kōrero, ki tētahi tangata, pātai mai ki a hau, you know, oh, me karakia, I says, ko matu ki tērā karakia I te ata, I thought, please, we're almost doing more apps, more karakia than our Muslim whanaunga throughout the day. So it's pai kia u, but again, finding that balance. Yeah. Te pua Heidi, any thoughts? What are your thoughts?
Yeah, pai tēnei kōrero nā te mea, ko tāt koinei te haere I tēnei wā tōni neha e hua mā. So the way I'd like to do it, say, mena nāua no te hui. If it was you that called the hui, then ko koe te taumata.
Kia ora.
Ne, nā reira, e noho ana tātou I tētahi whare, nena? Ko te hunga e mātaki mai nei, ana, kei roto tātou I te whare. Ana, heni, haukainga te huku, ko koutou te taumata. Nō reira, kei a koutou te tikanga. Koina oku whakaro, ke whakahaere tētahi hui. Ki hei tātou I taki karaki I te timatongo tēnei mahi, ihara I au te me te tangata e ki ana me kaua rānei, nā koutou te kaupapa I whakatakoto. Nō reira, ka haere tonu I runga ngā karakia ko karakia te I roto I te rā, ne? So, it's I think it's something, if you are calling the hui, that you are responsible for it. So, wherever we are on the impurangi, he ātea tērā. Koena oku whakaro. Ana, nō reira, ko tō hui, koena tō whare. Nō reira, mau tō whare e whakahaere, mau anō te hui e whakahaere. And you know, it's that's how I'd like to look at it figuratively. If we're at any marae, or if we're any physical hui, is that we can sort of maintain a line of thinking in terms of tikanga via that perspective, I believe, and then we can do our formalities via that. So always going from the taumata or the person who holds the hui, and then that they direct it. And as manuhiri, that we are gracious in that way as well. So, you know, I might come to your hui and go, hey, where's the karakia? Or where's my filter? I want the filter that make my chin thin and thin me up. And they go, no, this is not your whare. Do you know what I mean? Filter for your black eye. So, you know, these are the other things. And as you said here about connecting haukainga, that was really good how you said. I think that's a very good point about bringing in our whanaunga that are e rongo ana I te moke moke, ne, mate ana ki te hoki, mate ana I te tawhiti o tō rātou noho. And we can see that now in samurai who are turning to trust hui, and that they can have people involved throughout the te ao. And that they can be trustees as well because of our connectivity now. And there's no need for proxy kōrero, or you can record, and now this is based again on the taumata of that whare, to record that hui for minutes. Mā reira e tika e pono nōki nei ngā kōrero, ka whārikihe I roto I te hui. So that's I think if we go via the line of mātauranga Māori, our understanding of it, we can thread our own tikanga and the way that we conduct ourselves in in the te ipu o te rangi. No, yeah, kuna no ke wete I whakaaro mo tātou.
Kia ora, kata kata pai au, because we do have some tricks, you know, when you're at the marae and everyone's tuned in and a pena e tekana te kōrero. Oh, you're fading out, we can't hear you.
Or you do the frozen. Oh, no, we didn't hear you. And then you dip out, you go, oh, oh my God, I got bad connectivity.
Yeah, bad connection, bad connection. But I think it's very timely, of course, for us to determine this for ourselves. Like you said, Te Puaheire and Koe Anō, Hinewai, mā ngā kaiwhakahaere, mā ngā kaiwhakarite e hakatakoto me pēhia. And of course, if we get it wrong, we'll know, right?
You don't know until you get it wrong, you know what I mean? Or no one says anything until it's someone tells you. But, you know, it's without the right guidance, we, I think, in a way to be, not to be daring or innovative with the same whakaaro of manaakitanga and those things, we can sort of vary. And then you get told, hey, perhaps you should consider this. And then you go, kia ora, I didn't consider that. Yeah. And Hinoa, you talked about your, hey, wa tātou whonu, koina e, tangata. Hey, tangata, haere kiwi ki wā wā. I was thinking of the same thing, you know. I've got good kōrero to read, but I can't read it on the wharepaku. You know what I mean? People take their phones, but well, you know, you might be scrolling, Nick Minaka, you know, ka hua mai, he whakahua tētahi kōngaro. So, you know, these are the things that not for me to tell anyone how to be, but perhaps people to consider, or ko te whakaaro nui, te mea nui e, and awareness.
Yeah, and Hinewai, what about, thank you, e hoa, just so much to take in. Hinewai, what about your parents, auntie and uncle, you know, they're of the other generation, and even our grandparents, how receptive are they to these changes? Because we're still taping up the remote control so they only push one button and don't go all over the place and keep ringing up the moko, the haramaiki te whakatika here. Where are they placed? Is it too much for them? How, do we need to really help set things up? Where are our older generation?
I feel like there's a continuum, eh? And a few of them sit in different parts of the continuum. So mum's pretty tech savvy, and she loves it when her moko pana, like these ones, video call her off their mum's phone and snitch on their mum or tell them some kind of story about something. Yeah. But their mum having fallen over the other day. Oh, I talk about it. But dad, I remember when he got his last car, and he was not a fan of like the CDs, and CDs aren't even really a thing anymore. He took it out and got a tape deck put in. So you know, that you got a whole different range of hang up. But what I like to do with our kaupapa and just in general, I suppose, is have our kaumātua there to kind of be our wairua thermometer, I suppose, in a way. So checking in with them, we've got hui, so we've got some pretty amazing nannies that we can tap into here. We've got Nanny Icy, and she is very gentle with her feedback, but we like to check in with her about kaupapa and make sure that, you know, tikana te hari o te wairua. And they like to be involved where they can, but some of them aren't the greatest fans. They're probably in the dad camp, not the greatest fans of technology. And probably feel like some things aren't for the internet and some things aren't for the whole world to see, therefore being experienced in person, and leave the wairua of in person there. And then you've got mum who's like, you know, she's happy as to have phone calls, video calls from her mokopuna every day.
Yeah. Yeah, and I think we will be surprised. You know, I rang Uncle Ananea Wikaira, and I thought, I wonder if Uncle will pick up. Well, of course he'll pick up, because the old people are up early and they're scrolling what's been going on in the world, and they're right ahead. So very good to see that we're all on board and quite keen, because, again, it goes back to what we know. You know, te manu e kai ana, te miro nona, te ngahire, and this is us. We're willing to take on this new technology. Very exciting. Now, could I get just a couple of final comments? We're unfortunately nearing the end of our show. Ko tino horo te wā, ko pau ki e te taima, hoi no ko tāku I tēnei wā. I really want to know about the state of our language, particularly for us of Ngāpuhi. And we're a very unique and dynamic bunch, that's for sure.
Good description.
And I'm just, you know, I know that we're constantly leading in the space of real acquisition, and because, you know, we're still piri tata, tonu tatou ki te, ki o tatou koumatua mātua me te reo o te kāinga. Where are we heading to? Tell me about some exciting things happening in the near future. Kia koe te wā te puaheiri, kia ora.
Ka kōrero mō tō tātou kaupapa, te taumata, nei timata ai te 2000 māha, hene wai? Te kaumā waru, te kaumā iwa rai. Ae, no reira mō aua tau kua hae kua whakatūria tēnei kaupapa kei te pane o ia tau ki whāngarei, koina te taumata nui. Anā, ka whakaara ake tō tātou kai whakahaere a Alana Thomas i tētahi terenga tuarua, hei taumata neke neke. So te taumata set up, taumata nui is in whāngarei, and this is the brainchild of Alana Thomas, I must mention, or else she'll fire me. And and then the thought came out, well, we need to get to the other iwi, you know, because mo te taitokerau whānui, tēnei kaupapa. Tīnana mai, kura haupo wai toko maruai, ngā toki mata whāroa mai. And so the aim was to get to other parts of te taitokerau, and that was in the second running of every year. And so we were lucky enough to go to Kaikohe, where else are we going? Ngāti Rehia. We're waiting for Peter Lucas to take up the tono so we can go to Te Hiku. Kai waiho tēnei kōrero kia koe haukura. And the thing is to get a good range of our mita, because I think ko te ano ki te hunga no waho atu i te whare tapu, ko mainga mainga te kiwaha no te katoa te tai kutokerau. You know, things like that, just to debunk some myths. But also for us to hear the differences, because I think it's via differences, via our differences brings our uniqueness, you know, in terms of our reo. And this is speaking from a person who grew up outside of Te Taitokerau, and it's my, and koina tētahi kaupapa, he whakahuki ai au ki te kaupapa. Atu ngā kaupapa o taku marae, aku marae, koina koia tēnei, tētahi kaupapa, he whakakotahi ai a tātou katoa Te Taitokerau. Koina te ohorere nui, hoino, I think it is about our language and reconnecting them. There's a great kaupapa, especially I'm excited about our reanga, being close with our kaumātua, about what we can do in the future. And in terms of technology, if this is the technology we're using, o ehoa, hanga hopo ana ki ngā mahi ka mahi e o tātou mukapuna. You know, imagine the things that they'll be using for connectivity, you know, so yeah. Ka waiho pea kōrero I konei.
Kia ora e mara, pai o kōrero. And of course, we need to interact with others. It's a bit boring just talking to ourselves, you know, whakataitai ana mā te kōrero, kei a wai te kukutika, wero hia te hiningaro me te tangata ano. Hene wai, kei a koe ngā kōrero hakamutanga mō tātou, pēhā no whakaaro mō, pēhē te kaho o tātou I tīnei wā.
Oh, I feel like we could have a round two of this kōrero. I feel like we could talk about reo kaupapa all day.
Tai ono tēnei ka timata eika.
Ai.
Yeah, I like that part about Ngāpuhi and our own uniqueness. And I actually just want to, you know, he mea nui te whakaiti, but sometimes me kōrero mo te reka, kia mohi o te kumara he reka kei kona. And I actually do tautoko your comment about Ngāpuhi getting on with the job and leading the way with some of the kaupapa. And, you know, if we're thinking about Te Whare Tapu in its entirety, I think about Ngāti Whātua, Pūkoro Hohonu, who are doing an amazing job with their reo strategy. They just had the graduation of their first ranga of Te Mata Kahi. And I, you know, I look at them, I think, awesome. And I look at some of our other iwi, no waho atu I te no ngā iwi o runga, like Ngāi Tahu and that, and I think, awesome job. And I look at them and I think, maybe the difference is that they've settled their claims and they've got a puna pūtea there to dive into that separate tū te mātāwai. Me mihi ahau ki te mātāwai. They're doing an amazing job at having that pūtea there for us to be able to hold these kaupapa. But I feel like if we actually really want to make transformational change, we need the kind of deep pockets that Kaitahu and Ngāti Whātua have. And what we're waiting for, not waiting for that, we're not going to wait for that, actually. We're just going to take, we're going to make happen what we can and with the resources that we have available. And I feel like the cool thing is with, you know, Tikanga Kuiti Puaheri, there's a coalition of the willing of ngā mea tō tāwereanga, tō tātaureanga e kōkriana i ngā kaupapa. Ka hore e tatariana kia taurano ngā kreme o ngā puhu kia taka iho mai we tahi pūtea kua toro atu ki te tiki ina, kua whakahare kaupapa, ahatia pēia. And I love it because a lot of it becomes quite organic and really tūturu to the rohe. So our kaupapa is kurereo ki Whirinaki, and it was really started by a group of kazis literally in a garage having a yarn one night and decided, actually, yeah, we can do this. And we were inspired by Te Taumata and the other kurereo happening and thought, yeah, we might be one hapu. We might not be a whole entire iwi or a whole rohe, but we can do this. We can absolutely do this. And there's so many beautiful things that we could do. And so one of the things I just want to also mention is that tomorrow we've got karakaina. So any of our kazis who are watching who are from Te Hikutu, no mai, te kaukaraka, ka hui atu ki te kurao hokianga, and no, ka waiata, ka mahi wetahi mahi reo, tahi ka piki te maanga o te ramaroa. And then in a couple of weeks, we've got our big kurereo where we welcome just over 100 tawira, and we've got 4-day full immersion wānanga, and we're looking forward to it, to having an in-person hui, where we can do some really awesome learning. And tikana koe, kia rongo i te hanga o te kāinga, sit with our kazi, tape tape, roto i te reo, kia rongo i te reka o te reo.
Koe oho i te mena kotai.
Wera mea katoa, and yeah, I'm just excited. And I'm so stoked that there's such a momentum happening for reo, and you can see it, that it's becoming so normalised, and it makes my ngaka happy, this little kura kid, kohanga kid who went to Pākana and went into kura and come out into this world that was like, okay, nobody else speaks Māori, what's going on? Aye. So now it's becoming so normal, you know, you hear Waita Māori on the radio, on mainstream Pākehā radios, and I love it.
I got one more plug. 23rd of April. 23rd of April, te taumata a Ipurangi. Ka whakaipu hoki ki te whārangi o te heku, ka whakapāho atu ki a tātou katoa. And it's open to everyone. So we've got the likes of Tatai Henare, Peter Lucas Jones, e tono ana kia noho mai a Matawasi, rawa ko Papa Shane Jones, Te Kura Taioho, Julian Wilcox.
Oh, you're just going off now, e hoa.
No tātou ene. So it's an invitation for everyone to join Te Taumata Epurangi and to give your feedback. Or pātai, or wero, aha atu, aha atu, koina tāku I tēnā tau. And if you're closing now, Hini, I just want to say to everyone, koutou e takahi ana I te rori, haere I runga I ngā manaakitanga o te wāhi ngaro, haere Māori atu hoki Māori mai, kia manawa nui kia tātou katoa, kia nui te whakatā, kia iti, kia wāhi te tiakarete.
No, kia nui te tiakarete, hoa mā, tēnā pēkia.
Kia pai. Loving listening to all the kōrero, really excited. I was feeling like there's definitely a change in the air, but it's been done very purposefully and very strategically, so we know we will absolutely get the best results for ngā uri whakatupu e haere ake nei. Thank you both again, kia kaurua, mō o mahi katoa, kia hapaingia tō tātou reo Māori ake I te kāinga. Me te mea nei, kia rongo ngā wari te reo me te tuku, ko tērā te mea nui.
Yeah.
So thank you. A lot for us to think about e te iwi, listening to our whitiwhiti kōrero tonight. We come from big families and, you know, all of us want to really advance in the duties that we must uphold to be part of our whānau, hapu and iwi, and what an exciting time. There's so much happening in the kāinga, and all we need to have is high speed gigs and free internet.
Take it though. Do you know we pay the most for internet throughout the world? Hey, Marika.
Yeah, Yeah,
and you know, so I just want to say hini sorry to Baron.
No,
I think Te Heku has really developed in the last maybe 5 years in your media and stuff, and the connectivity that you have created, that Te Heku has created. Ka te anō koutou kia whakanui.
It's having to, right? Anyway, we have to, because no one else is going to do it for us. We know this. And your parents,
the grind is hard. We need reminders. Yeah. You know, the grind is hard. We need reminders that we're doing a good job, and that, man, lots of us, there's cover by pumping. It's me.
Yeah. And who are we not to? I think of your parents and many of our uncles and aunties who have upheld our reel with such integrity, and we just keep going. We keep going. And that was about, final comment was just about that. Te Pua Heiri is perhaps part of our moving together as Ngāpuhi, as we own our own, you know, connection. Kia rangi nui tuku atu ki te iwi whānui. And I said to my children last week, I don't want to say it, but gigs are almost up there with water.
Ewa, it's called gig poverty. Gig poverty.
Hey, my Wi-Fi kids... password is mana nui, you know? You can get the Wi-Fi password, mana nui tera.
Kia ora. So, really enjoyed our kōrero this evening, whānau. Very happy to hear the progress. Once again, ngā mihi katoa kia tātou. Ki te iwi e whakarongo mai nā. You can listen to this, to us kōrero, every Thursday live on Te Heku Media. Myself, Hini Hotirene, and Fiti Fiti, and also a big kia ora to our reo irirangi tuned in tonight, and particularly Te Heku o Te Ika. Check us out on our live platform as well. Hey whānau, I'd really like to touch base again with you both. I was going to say after the mahi is done, but does that ever happen?
I
would really love to hear more as things start really taking off, and just keeping us informed, so we are here to support. So nō reira, ai, me mihi atu ki a tātou i runga i te kaupapa o te rangi Māori i te pōnei. Ngā mihi, mauri ora.
Mauri ora.